GetAtunes.com.
Hey, let's make some.
Makola na kusunga kwa miezi 9 na kupuzita skundi posa na kwele mprayi analende cholinga mwana wawo apuzile tumina pato golo ndiwe nkono za wakwile tiye nanga wanji ukufuno chota moyo azako kusento akufuna mweyo moyo kanade kakai kanalinga lila wezi sikafuta kwa mbili kumachila ndi mafrenzi ama cheza mpomu kima chote la ponkawa kima iwa lato kutatesa mwezi hawa maugila ndima sama toko za sobawa kuti siti ziwa kutiliba lanji mawa
ichema musasipe chifugwa choti chibwezi tujano jata anti musasipe inuyo chifugwa choti banjala nulijalata anko musasipe ndati chifugwa choti simu na kweze ngongole msanga usasipe Chema usazipe vesela Zulo kuno ndangola ndila foni Yakuti ankolo ako kulibe Kodi chinafuta yuo ndichani Akuti nkani ndongwe yecho sabweza ngongole Kupita kwanu mukuzuzisa anawa Kupita kwao azuzisa banjala Kupita kwao azuzisa makolo Chiembekezo chao chinalipa iwowa Bola muka na kala ndiku kambila Pangono pangono sintu zonku mayenda Musa chote moyo chifu kwa changongole
Ndati musa chote moyo chifu kwa
changongole Chema musa sipe
Chifu kwa choti chibwe situ chano chata
Anti musa sipe inuyo
Chifu kwa choti banjala nulijalata
Anko musa sipe ndati
Chifu kwa choti simu na kweze ngongole
Usasipe, anti musasipe, chema usasipe, vesela Hey, nati musasipe inuyo No, musa chote moyo, no Oh, nzanga usasipe fitila Na, usa chote moyo fitila, vesela
Chifugwa choti chibwe situ chano chata
Anti musa sipe inuyo
Chifugwa choti banjala nulijalata
Anko musa sipe ndati
Chifugwa choti simu na kweze ngongole
Nsanga usa sipe, anti musa sipe Chema usa sipe vesela Chema musa sipe
Chifugwa choti chibwe situ chano chata
Music at www.getatunes.com.